Somebody gotta die today.
Haters. Nimekuja kuwapa msongo wa mawazo. Mini pay cut. Nilikotoka bingwa. Ila jamii imeshiba sana ujinga. That's the reason I'm not famous. Haters. Nimekuja na uthibitisho. Your favorite rapper is lame ass. An orthodox delivery. Since you way back, kama K-Dad. Look, my bad game is A+. Ushasikia kwa MC wanatisha sana. Bongo. Nilipofika ulifikiria kuhama. Bongo. Logo ni chafu, mgongo na mbavu. Mbombo ni ngafu, napotingisha alichonipa mama. Bongo. I eat people. Yoko kila kimfato mebibu kifo. Wana maabara wali nikata nkabliji vito. Infinity sign is fiki mwisho ndo naanza. Na huu nifano magugu saba ya wezi. Nyoko hata ukiwa sugu hapa uchezi waulize makada. Na tema ngumu sana haumezi utashia kuomba msaada kwa Mungu Baba Mwenyezi bless. Yours check now apuzi. Nipo OG MC's dress na mapuli. Kiss me a Shakespeare, tens me a bongo mpaka UG. Manisia wanipendi kama nduli. Nasimama kama Eiffel Tower na ngaza jiji mbalo. Nipo tangu master wa bongo wa yanza kiki. Kabla vimbele mbele haujenda nyuma. Nika lay low bendera chuma mlingote chuma. Mini zigi na eficha simu mtani wananijua kama mshindi. Sauti ya mamlaka na pomua hawapingi. Kama navomua mbingi kwenye vikao vya dharula. Emisheni medula vingi na vijua na silingi jamaa. Kikatiri na voice feel mental. Nifano jangili, wale mkabithi beto, wanabadili nyenzo. Napo jadili angles tofauti, kama na BGS davo itabili kesho. Jui mwisho lana, jua niende wapi. Kama nita wito, nitike, nitende kazi. Na komaso simple, niche kusemu na usengi nyaji. Na geo kwa kifu aideno, fanya mkakeshe chachi. Asili kama Masai na Lubega. Ustani uskari, unaufanya chai na pendeza. Sauti ya uma na tangaza rai na eleweka. Naishi uswazila na tema yai kama vegan makonde ya kiprogramma. Nani wako compare ball player na dondosha record pro kama NBA athlete. Level so sana controversial kama September 11 na oh sama. Sina makuzi ya kubuni vyama. Sivumi kama trending za leo. MC naishi future. Ila na maufundi tangu jana. Na pitu na puzi mana maufundi ya mejezana. Bahati mbaya ya mzibwa. Unadhani ni adini. Madini ya mefanya siri kama marking scheme. Na mispigi magoti sizitaki zitimu. Na chotaka ni mishkaki na ndimu. Niru mangie ma MC mana sijana tangu news nina njaa kali. Ninalea wanafunzi na madaftari yao. Wanageuka wakufunzi kwenye mafali. Kichwa kimetapaka books kama library. Say yangu ime inspire the culture. Ime inspire the nangos. The Shaolin, the Nachas, the Boshos, the Killers, the Marifa, the Raptures. Nimeacha DNA ya tanki danja. Sina deni tena. Master, na move kaa Cobra. Simba wa Teranga funa nguvu zaidi Drogba. Natengeneza pesa kwa ufundi lojenga mure. Mtani naishi Kiswahili utadhani sijenda shule. My game plan is a mystery. Come on, let me take a more. Na change gear from hero to superhero. From defense to striker mode. See now you see me now you don't. Peekaboo, my pen game impeccable. Forget the rest, I'm a true rival. Naimba matusi sana kwa mana bongo zenu ni too idle. My next bar's the cheat code. No, my last bar's the cheat code. Every bar is too vital. Tulia mwaya hapa wabaya wana worship. Nivile unaona haya kuripoti kwamba unataka retire. Siwezi kuenda sawa na wana izaya. Wana nguaya guaya huku wana inspire gossip. Sound amplifier, so the message. Look straight to verified legend. No crown on my head. Ask around, I be claimed by the crown. King of underground, literally I'm down to the earth. Shudia master kazini. Amesimamisha kichwa kina mwaga madini. Amekuja na mada kufunga chapter makini. Alafu yuko huru dhidi ya siasa na dini. MC nimeketi mahala ukweli umesimama. Kwa kina kirefu meri zizo sheni zinazama. Nimejificha kakibabu cha imani. Moyoni sina hila nimezika vitabu kichwani. Panorama taifa langu. Nimeketi soja, verse moja. Na shusha flow za aina tatu. Na change stars kazi nazo mpo faida changu. Mini toleo la mwisho la viumbe wa aina yangu. Kwanzia mabuzi mbaka mwanza. Naonea nyangumi na mapapa. Naonea ndezi. Nalusha vitu kwenye anga vinapakwa mbawa. Wakati mrushaji niko chini kama airbase. Mfano wa mundu au beto. MC mtundu kwenye mento. Facts is na shout. Beyond your reasonable doubts. Naishi kwenye dimension ambayo nyungu tu inaseto. Hii si ya kutoka chimbo hii. Hii ni gene pool si ya kuita nyimbo hii. Hii si ya kupiga disco hii. This one is legendary. We'll go down in the history. Media wanaogopa nyimbo zangu kama nudity. Content naudisha drawing board kama new disease. Just let the game change. Prof, you can retire now, 'cause the game is in my safe hands.